Nukai bwana nukai pila. Hey people, do you know that love is a beautiful thing?
Warrior Music.
Nukangomba love you makoma. Nukangomba shkodiji makoma. Nukangomba love you makoma. Nukangomba shkodiji makoma.
Awili, awili. Siwili, siwili, tiwili, tiwili. Iwili, iwili. Tipano zintu zake mwezi lili. Awili, awili.
Olumene ndinkagula sindinganame ine ndinkagula ndeka skulu gena bondina yamba koma ndinkabida ndeka ndinkalimbikila ndinapeza scholarship kunja ndinabida ndeka koma chomwe chinandidabwisa tubilanga silika kutitsidwa ngakale ndinapunzira koma tubilanga likabila kuti lililoka ine ndinkazitenga odeka koma ndidaganiza somoneka imenda unisisa ndipo ndakona kusinta ineya
awili awili ziwili ziwili tiwili 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 iwili tipano zintu zake mwezi lili awili awili ziwili ziwili tiwili tiwili iwili iwili tipano zintu zake mwezi lili
machabukula sai bila maseche inenda kula nditamba niseche Ankadi ditakwa mupapaya Kuma chaka chino guys ni kumbala Pano nane dinapeza katsuna She calls me boy ni mamucha puna Kutakale nane puleva Ndizo umwe naye mutima ama puna Kuma kakale nasi ndikila mochedwa Pano zintu zanga ndizi lipeta Siku tindi watila chisawa wako Manda saka kwa zisunga kambeta Bye bye ya zanga mapashala Hini chaka chino ndi kumbala Abongo zimu sana da ule ine mwana wanu yundizamu samala
Awili awili Ziwili ziwili tiwili 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 iwili Tipano zintu zake mwezi lili Awili awili Ziwili ziwili tiwili tiwili Iwili iwili Tipano zintu zake mwezi lili
Ine ndinka zitenga wadeka Kumandita kanizaso mwadeka Inenda onesesa Dipo ndakuna kusinta ine